are the King of Glory. You are the King of Glory. Si mwana pekee tena, mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu. Ulikufa ukafufuka tena, umeinuliwa umeketishwa juu. Si mwana pekee tena, mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu. Ulikufa ukafufuka tena, umeinuliwa umeketishwa juu. Mfalme wa utukufu, Mfalme wa utukufu, Mfalme, wewe ni Mfalme, Mfalme wa utukufu. Ulikufa ukafufuka tena, umeinuliwa. Si mwana pekee, mzaliwa wa kwanza, ulikufa, ulikufa, fufuka tena,
umeinuliwa.
Si mwana pekee tena, ukaleta wana wengi wa ufikirie utukufu. Ulikufa, umeinuliwa. Si mwana pekee tena, ulikufa ukafufuka tena, umeinuliwa.
Mfalme wa utukufu, Mfalme wa utukufu, wewe ni Mfalme wa utukufu, Mfalme wa utukufu, umeinuliwa. Inua mikono yako juu. Umeinuliwa, Bwana. Umeinuliwa, Bwana. Umeinuliwa. Wewe ni Mfalme wa utukufu, Mfalme wa utukufu, Mfalme wa utukufu. Wewe ni Mfalme. Inua sauti. Umeinuliwa,
umeinuliwa,
umeinuliwa, Bwana. Hakuna Mungu mwingine ila ni wewe Bwana. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa,
umeinuliwa.
Mwana wa Mungu.
Kutoka ndani ya moyo wako. Achilia moyo wako umwabudu Bwana. He is worthy. Worthy of our praise. Ameinuliwa juu ya taifa letu. Yuko mtu mmoja anaelewa kile ambacho Bwana anakiachilia juu ya taifa letu. Alaba goshata alaba hovia.
Hallelujah.
Lift your voice and worship.
Hallelujah.
Yes.
Hallelujah.
Hallelujah. Come on. We sing with the angels. It's a sound of heaven.
Hallelujah. Hallelujah.
You are worthy.
We cry hallelujah. Hallelujah. We cry hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Kuna wababa na wanaume umu. Wababa na wanaume. He's worthy, 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 worthy. Anastahili Bwana. Ni nani aliye kama Bwana? Ni nani aliye kama Bwana? Ni nani aliye kama Bwana? Vita pamoja na kanisa atatamani kunywa damu za watakatifu wa Bwana lakini yuko mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa aliyepigana kwa ajili ya ulimwengu anastahili yeye ameshinda na zaidi. This is a sound of victory. Inawezekana shetani amepanga njama zake juu ya taifa letu la Tanzania. Kama kuna wazalendo hapa wawili watatu. You all know what is happening in the spirit. Liko jambo Bwana anafanya. And this is a sound of victory. We are going to raise a sound. Wakati wengine wanapanga strategy zao. We are going to worship the King of Kings, the King of Glory, because we know hakuna Mungu mwingine ila ni yeye pekee. Come on, yo. Lokana na mananama.
Ufame wa utukufu. You are the King of Glory. You are the King of Glory. The King of Glory, glory.
Achia moyo wako, achia moyo wako. Just declare, declare, hallelujah, hallelujah, glory, 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 glory. leta na makoriane aragaba goshana likamadora makadaba goshana likamadora release atilia 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 liko jambo linafanyika liko jambo linatokea release 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 There is a move. A move of the Holy Spirit. A move of the Holy Spirit. A move of the Holy Spirit. Holy, 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 Holy Spirit. Labra kori da mahande. Holy, 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 holy. Pray in the Holy Ghost. 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 Yeye ni mfalme wa utukufu. Yeye ni mfalme wa utukufu.
You are the King of glory. You are the King of glory.
You are the King of glory. As we are releasing the sound, this is a sound of worship. Yesu akamwambia mwanamke, saa ipo nayo inakuja ambayo wamwabudu Baba watamwabudu Baba katika roho na kweli.
Yes,
maana Baba anawatafuta, 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 anawatafuta. Nimeweka agano na Bwana ya kwamba wakati anawatafuta mimi ndio wa kwanza. I wanna be the first one. I wanna be the first one. I wanna be the first one.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Fame wa utukufu.
ufalme wa utukufu, ufalme wa.
Acha mataifa yote yajue wewe ni mfalme.
Wow, too cool.